Abafilipi esura 3. Kale kaakano baganda bange, musanyukirenga mu Mukama. Okuddamu ebyo bye nabawandiikira edda tekunkooya, ate mmwe kwongera kubanyweza. Mwekuumenga ab'empisa embi, era abakomola omubiri omubiri b'empita embwa. Ffe bakomolebwa abatuufu, kubanga tusinza Katonda nga mwoyo we bw'atulaga, era twenyumiririza mu Yesu Kristo. Tetwesiga bikolebwa bukolebwa ku mubiri. Nebe kwandibadde okwesiga ebikolebwa obukolebwa ku mubiri, nze mbasinga abo. Nze nakomolebwa ku lunaku olw'omunaana okuva ku kuzaalibwa kwange. Eggwanga lyange ndi mu Isirayeri ow'omu kika kya Benyamini. Ndi mu Ebuleyi wawu, omwana wa Ebuleyi. Nali mu kibiina ekisinga okukwata amateeka g'Ekiyudaaya kye ky'Abafalisaayo. Mu kunyiikira nayigganya ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo, era mu kukwata amateeka g'Ekiyudaaya saaliko kye nnenyezebwamu. N'ebyo byonna ebyali eby'omugaso gye ndi nabirabanga okufiirwa olwa Kristo. Ddala ebintu byonna nabirabanga okufiirwa kubanga okutegeera Kristo Mukama wange kisinga ebirala byonna. Olwa Kristo nafiirwa ebintu byonna, era mbirabanga ebisasiro olw'okufuna Kristo ng'empeera yange, ndyoke mbeere mu ye nga sirina butuukirivu bwange ku bwange obuva mu kukwata amateeka g'Ekiyudaaya, wabula nga nina obwo obuva mu kukkiriza Kristo, era obuva eri Katonda obwesigamye ku kukkiriza. Kye njagala kwe kutegeera Kristo, era n'okutegeera amaanyi agava mu kuzuukira kwe. Njagala okugabana ku kubonaabona kwe, era n'okumufaanana mu kufa kwe, nga nsuubira nti nange ndizuukira. Sigamba nti ekyo mmaze okukifuna oba nti mmaze okutuukirira, wabula ŋŋenda mu maaso nga ngezaako okufuna ekyo Kristo Yesu kye yagenderera mu kunfuula owuwe. Abooluganda, manyi nti sinnakifuna, naye kye nkola kwe kwerabira eby'emabega ne nduubirira ebiri mu maaso. Ŋŋenda mu maaso ntuuke ku kiruubirirwa awali ekirabo eky'obulamu obw'omu ggulu Katonda kye yampitira mu Kristo Yesu. Kale ffe abakuze mu kukkiriza, ekyo kye tuba tulowoozanga. Naye obanga kye mulowooza kirala, na kino Katonda alikibalaga. Naye tunywerere ku ekyo kye tutuuseeko. Abooluganda, mungobererenga mwenna, era mugobererenga abo abalina empisa ng'ezaffe. Ekyo nkibabulidde emirundi mingi, era kakano nkiddamu nga nkaaba n'amaziga nti waliwo bangi mu mbeera z'obulamu bwabwe abafuuse abalabe b'omusalaba gwa Kristo. Enkomerero yaabwe kuli bakuzikirira. Olubuto ye Katonda waabwe, ebyandibakwasizza ensonyi bye beenyumiririzaamu, n'ebirowoozo byabwe babimalidde ku byansi. Naye ffe obutaka bwaffe buli mu ggulu, era eyo omulokozi Mukama Yesu Kristo gye tumulindirira okuva. Emibiri gyaffe eminafu egifa aligifuula ng'ogugwe ogw'ekitiibwa, ng'akozesa amaanyi agamusobozesa n'okussa ebintu byonna mu buyinza bwe.